shirkunya weeladeen gudiga ku jawaabo ka arimaha degdegga iyo lan ku hadalay sidii lanta kulay lahayeen dadkii uu saameeyay roobka qubada ee magaalada Baydhabo iyo deegaanada ka hareereysan tiro dad inay ka amoodeen daadadkii ku rugmadii qoysas badanna minateed iyo ku bogtaaleena shirkiga waliba intuu soo dareere ku qayb galay wasaaradaha gargaarka tamarta biyaha booliska maamulka degmada urada bulshada kulanka markii uu sax dhamaaday kureed waliba warbaahinta la hadalay gudoomiye ku xeynka amniga iyo siyaasada degmada Baydhabo Isaaq Maxamed Cali Taygaab uu soo sheegay intii xaafada badan la ku bogtaalay daadadka dartii waliba uu shacabka ka baaqay inay ku qayb qaadan sidii dadkaasi lan gargaar lahayay maadaama uu soo roobki wali dareera
gudigi oo ardayge ka ku qayb galay shirkan qolku ka hadalay dabaatada ku teegan degmada Baydhabo dhamaantii oo anta ku salaamaa guddigaas oo qayb badan oo shal duugan lahay oo lahay wasaaradda gargaarka kumataayti wasiir ku weenka ganacsatada ulmaawdiinka maamulka degmada aratay oo qayb shal duugan marka dhamaantii oo salaamtiin salaanka dib geeko taariikh dadta lama balliitay ma ikowaad 2020 isdimaay antan isa qoynay degmada Baydhabo dabaata ku teegan oo dhinaca roobabka degmada Baydhabo dabkaas oo id arday may buu ah zaaidana oo jeesidi baraka iyo dhimasho iyo dabaata badan jeesidi yaan isku qoyni marka roobkaasi oo qobaday muddo hadda dhowr sato maay qobado hayo ilaa hadda basoodo magaalada Baydhabo dhib badan arday may buu haafado sheeka dhii haafadona shal dirinyin todoba haafadoodan ka doran oo xoolay ka noolay hadda dhamaadeen guriyalkii la ku bahi may buu ah dadka darab laamiga dhatiis ii dharan haysan walaay guri aamayn bi qaadan marka geek waliyo hayaan lahan dadka la bagay wada shal hayaan aanu qahooti hayaan ADB hayaan ADB di iyo qahooti hayaan hadda ya hadan mar la maad si barakaan dadkoona host community hayaan dadkii magaalada ya hayaan bi garay yana banaanka baha sidii isla soo taan laga gurishay ka dhamadi guru dhatiis ka dhamadi oo gurishay dhisi bi ka dileen marka xaafada qasi may ku madaha xaafadan hool wadaag xaafadan salaamay xaafada horseed xaafada idaad xaafada tawfiiq xaafada daar salaam walku baxay xaafada qas dabaati ka dhidi marka ma iska buraari jeenay ona naftahiidan dadka xaafado roob maamulka lab walaay qobado koro anti la qobado anti dadkii liin gurmudu laakiin ka dharan haysan gurigu saamay bi qaadan may buu aha banaan fadhiyo inii liin gurmudu walaal way la qobado koro la qobado may kale aan ka baaqana hay'adaha samafalka roob degmada Baydhabo ee dal ma ka baaqana ani umadan walaal hay'ad kasta walaayaha ayto assessment iyo walaaqas dadkan geekeel ku deero mal roogu marka may buu aha ani dadkan walaayeen baqdo la garab suru iyo wasaaradda gargaarka dawladda koonfur galbeed marka ma ka baaqana ani umadan ka nool degmadan Baydhabo oo roobkii arday sadexda aan saameey dabaata ka dhidi dadkada hayaan geeka daran haysan gurmudin soo bii shaabka ka nool degmadan Baydhabo ma in ka baaqana lankasta oo ganacsata in bulshada dhamaantiyo lanki dharhay marka balin baahin lama dhar laan ee biif u aadan dhar langa hungurun haysan geeka gadahay geekan gadayaan langa raaftan quraan walaalyaal ma isin ka baaqana ani lis gacan gobodo lanki dharhay dhar kishaano lanki raashin hay wal kasta lanki dadkaas caawi karo dadkan wal tara koobahay meelan iska jeeyi doona anti arday barnaamijka la soo biyo ilaahay dartiis oo linka liin dhiibido lankasta aan dhiibido yaan ka baaqan
maalmo ilaah dhaafi wali basii xoogin roobun ku ubday magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ka hareereysan kaasoo saameen xoog leh ku waladay nolol boqolaal qoysas ee ku nool magaalada Baydhabo oo yimaadeed oo ku bogtaaleen wasaaradda gargaarka iyo maamulka degmada Baydhabo iyo dadaalanka jiran si dadkaasi gurmad landeer si la isla markaana qasaaraha iyo dhibaatooyinka lan yaraay lahaayeen.